E ngā mana e ngā reo huri noa tēnā koutou katoa, nau mai hakapiri mai ki ngā kawenga pūrongo o te haora. Atu te whare pāho o te hiku o te ika, he haere ake nei ko ngā take o te taitoke rau. He mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Kia tauri ake ki ngā kaupapa matua mo tēnei haora. Ko te kaumāwhā ngā tau e whānake ana te noho tāia o te rāroa, a he hua mō ngā uri o Tumuana, ia tau, ia tau. E hakapono ana ngā kaipupuri tūru Māori o te kaumihira a Takiwā o te hiku o te ika. Ka oropu mau atu e rā tau kia whakatika i ngā huarahi e tanuku ana. Kui apu ngā kōrero e haere ake nei. Kia ora mai tātou, katoa. Katahi anō ngā rangatahi o te rāroa kua whakarauika i ngā pakiaka o Panguru Maunga kia aro atu ki ngā akoranga a Taiao nei. Hei tā Kāweti Waitford, he kaupapa tēnei e tuitui ai i ngā akoranga auraki ki ngā akoranga a ngā tūpuna. E tāia ai te napinapi i te hunga rangatahi o te rāroa kia tutuki i ngā mahi kura. He taumata anō e mātotoru ana he ngā akoranga katoa. Kia eke ki te pane kiretanga o ngā mahi. Hanei ngā taunakitanga a Kāweti Waitford, mō tēnei kaupapa.
He momo wānanga noho marae mō te hunga rangatahi tau iwa ki te tekau mā toru. Nā reira, ai koeira te aronga. Kia whaihononga era uri no aua iwi ki o rātou marae, katahi, karua, ki a rātou anō. Nā reira, he tū honohono i a rātou te hunga o tērā reanga, kura nā ki a rātou anō, katoru ki tō tātou taia. Koeira te aronga pū o enei wānanga he tū honohono i a tātou, te ira tangata.
Ko tata ke ki te toru taunga uri o te hiku o te ika e mata pōpore ana mō ngā huarahi e whakakotahi ai a muri whenua ki ngā pātū o te wharetapu o ngā puhi. I te hiku o te tau 2022, i te hiku o te tau 2022, i taunakitia e te kāwana ka whakawātea ake kone atu i te kotahi rau miriona tāra, hei whakatikatika i te huarahi matua kotahi i Mangamuka, he oi he moemoea noi ho te āheinga, kia tūwhera anō te huarahi nei a te tau e kainamu mai ana. E rongo ana te waka kotahi i te pōrahurahu o te rohe o te hiku o te ika. Ia rātou, he whakatika hoki i te huarahi mātua te kau. Kotahi noa iho te huarahi e maunei i ngā ringa a te kaunihira e tāia te wairia i tēnei take. He oi e konga konga huaire ana te rori, i tua i a mangonui a wai. Hei tā pene tawe Kliskovic, he take matua tēnei mā rātou i te kaunihira.
Kia rite wā rātou rōri ki ngā rōri o Tāmaki Makaurau. Tā te mea i roto i ngā hararei. Tata puru te wāpu kaio mo te tahi mo te rua haura. Nā reira ko tā mātou. Me nui kia waka ko tahi i roto i tā rātou kitenga. I te tahi rau miriona tāra. Hei whaka... E whakapaipai i a Mangamuka ke hoki ia ki te rōri matua.
Nā kātea ke rā ngā kōrero i konei e hoa mā, ko iepu ngā kawenga taipita kōrero i a kurenga mo tēnei haora. Atu i te whare kōrero o te hiku o te ika ko te awhine popatā hau e tukumihi atuana. Kia ora mai tātou, katoa.